midnight in the All Saints Road, Notting Hill. A noisy fight has just broken out in one of the shebangs, the basement of a three-story house in a narrow side street. A white police squad car with four officers inside cruises up, turning right off Lancaster Road. It stops outside the house, engine still running, lights flashing.
All we want to do is be free. We don't want to be pushed around. We don't want to be pushed around. We don't want to be left behind.
A dread appears from one of the houses, sights the police car, goes over to the driver's open window, and him say, "This is a domestic argument. Kindly leave the area. City limits. We no want no midnight pressure." Meanwhile, the vultures were gathering around, looking for positions of advantage.
Wanangosikia katika hali ya ukimya, unakwenda kulala usiku lakini hupati usingizi. Unakuwa macho usiku kucha, umejazwa mawazo ya kesho. Kila mara unakuwa na woga. Usiku ujapo, sijui ya vitu vizuri. Nimeona leo mchana kwamba nilikwenda kwenye hoteli nzuri. Nimevaa nguo nzuri sana. Oh, kumbe ni ndoto tu. Sada mchana, kila uonacho au kusikia. Ni sauti na sura za watu, kumbe kila kitu ni kigeni. Wakati wa usiku ni kama zoo in the front line. Kukiwa na taa za ng'ara, magari ya polisi njiani. Huna kosa wala hujaiba kitu, lakini watakukamata na kukufunga. Kisha watakusahau gerezani. Marafiki hawatajua uko wapi, ndio sababu hujui kesho nitafanya nini. Oh, maisha ni ya tabu.